Jay Smash, keep smashing.
I came with a school bias, been fear I turn up. Ngibhala amavesi kuphela ngisayini ngepen lam. Abasadingi imova badinga i-turn up. Baningi bafuna i-smoke, yeah, I'm about to roll up. Ihleli mhlophe gqwa, I'm about to roll me one. Ufuna isithombe sound, usuyangazi da. Ihleli mhlophe gqwa, I'm about to roll me one. Ufuna isithombe sound, usuyangazi na.
Kwanza kakhuli namakwa, flow isikati namakwa. Amagola trapis amakaba. Yoqina zoqeda ngeqhama bethu bungane sihlela ubhubhane. She calling me daddy usezintandane. Shisa kakhulu sigqilaza usalthana. Kofo setshena usephumela uba
Samo yina north I'm chilling. Kanda khulu vele yamavele. 2 years later they're still in their feelings. On a skati I'm feeding the children. Ingane indathane I move like a pimp. Bethekene ule like please I'm a sim. Khuluma ushito stress I'm a sim. Sengifike noskabaleke impela simba.
I came with a school bias, been fear I turn up. Ngibhala amavesi kuphela ngisayini ngepen lam. Abasadingi imova badinga i-turn up. Baningi bafuna i-smoke, yeah, I'm about to roll up. Ihleli mhlophe gqwa, I'm about to roll me one. Ufuna isithombe sound, usuyangazi da. Ihleli mhlophe gqwa, I'm about to roll me one. Ufuna isithombe sound, usuyangazi na.
Super kanye ziyashine, gqala zi-chandelier. Buka istayela ngikhaphi, ngaba inspire me. Bhali wangwonke, gqwa usefuna isithombe sound. Nipa kakhulu manyathelo, ngibambe inhlansi. Thina ungqongqoshe, balo shuni, spin that way. Sebecela bazo cap your favorite rapper, he ain't safe. Bano ibone inkunzi, he still booze, I ain't engaged. Ngisela umhlophe gqwa, ufuna kakhulu njenge-page, eh.
I came with a school bias, been fear I turn up. Ngibhala amavesi kuphela ngisayini ngepen lam. Abasadingi imova badinga i-turn up. Baningi bafuna i-smoke, yeah, I'm about to roll up. Ihleli mhlophe gqwa, I'm about to roll me one. Ufuna isithombe sound, usuyangazi da. Ihleli mhlophe gqwa, I'm about to roll me one. Ufuna isithombe sound, usuyangazi na.